It's been so long, it's been a while. Hey, we'll make it ishwa. Natama za dunia, oh, mpaka kujichukia. Nakutia moyo, simama lipo. Anza sasa, tuanze wote. Fanya sasa, tufanye wote. Tenda sasa, tupende wote. Hatua za mwenye haki.
Ushindi wake, uwe mara wake, nguvu zake, ndani yako.